uthando igama sonke sithandayo kulisebenzisa athi mina nazonke washentshweni igama leli sonke sicabanga ukuthi seliqonda kodwa ukuthi akunjalo kuze kube ukuthi sesihlangene nothando lukaNkulunkulu okuyilapha esibona khona ukuthi besingaliqondi inhlobo ukuthi luyini uthando angikubingele ngamukele engosini efresh ngingusibonelo PT okangema ongomlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works uma ubukindlu uqhelile awubi nalwazi ngokwenzeka eyisekelweni zayo uma isekelo siqinile nakanjani leyo ndlu iyoma isikhathi eside kodwa uma zingaqinile iyowa amasolokohlo phazima kweso manje uma kuwukuthi umuntu owake wayakha indlu uzokwazi ukuthi isisekelo i-foundation akuyona into ebukeka kahle ngokwesakhiwo futhi yebo nebala uma siyakhiwo yaqeda indlu awuphinde usibone ngasona isisekelo sayo nakanjani uma zakhiwe zaqina okunye uyazazela kuyabonakala kumahlandla amaningi iBhayibheli likhuluma ngothando lukaNkulunkulu olumile luqinile nobubele bakhe obungapheli lokho kuba yigama elinganakeki ngoba phela thina silitolika uthando ngokuthi luwumuzwa love is just a feeling ofudumele untofontofo kumbe wothando lweyithandani luromantic kodwa lolu lukaNkulunkulu lweyibele eyimile lona luchaza okuhlukile kulokho lolu phando lukaNkulunkulu lweyibele zakhe zimi ziqinile ziluthando oluyidwala eliqinile olwedlula lonke olunye olungaba isekelo sempilo yakho yonke ongathi noma imicisholo miphi impilo yakhe ekuciba ngayo le micibisho lo ziphepho zini ezikubhenguzelayo loluthando ungama kulo ulwethembe luqinile lunganyakazi lukumise kuzo zonke lezo yivivinyo loluthando lukaNkulunkulu olukwazi ukugcina umile unganyakaziswa isililo 3 verse 22 no-23 ngokuba ubele bakhe apheli bushe ekuseni njalo thembeka kwakho kukhulu la magama abhalwa indoda eyayikade imile ibuka ihlaziya incithakalo eyenziwa eJerusalema emva kokuhlaselwa lacekelwa phansi ngamaBhabhiloni le ndoda yalila yakhala zehla minyembezi yayisemzweni wokuzama ukuqonda sonke lesi sehlo sehle kanjani kwelakubo okwathi kusenjalo yabe isimbulele ukuthi noma kunje noma kuchithakele kunje kodwa ngokuba ubele bakhe abupheli bushe ekuseni njalo ukuthembeka kwakho kukhulu yilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje lezi nkulumo singakwazi uyithola ngeclip ye WhatsApp okwakho si WhatsApp ekule number 0677060077 kungenjalo maningi amanye ama-resources ongawathola ngokungena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Inkosi, makugcine.